Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down.
Yo,
jezi miangusha team.
Yo. Z to me, I do it. See, I do it. Baby, please bend on your knees, tend to my needs. Neo in the matrix, in a glitch. Wazazi wa meti, juwa razi nikidi. Ha, wano lishinda, but me na celebrate. Nelivunjwa mkono ya kumasturbate, sign a celebrate. Kijana east, na tombo the west, na go late. You see, lose hope, unezani date.
Try for the last time, nataka last chance. One dance, tu ndo na need, tu zitoke tu mdagla, kalamba down. Jezi miangusha team. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team.
Story bore bore sijikuti. Kizi toka na demangu mlunje everything isikuti. Kui kui ndio mnuse mimi sijishuti. Ajui jui mini nani sivi piga puti. Wanauliza who's that? Street mini striker. Broaches a fullback. Demi yako ni kipa litoa ball kubwa. Mafans ikishika wanatutusi umbwa. Wesi bro we ni nephew. Usifanye ni jam ni kupe curfew. Wanashinda wakiteta. Ni nini huki jana mfupi anafanyaga na usichana warefu.
Time for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team.
Mama napiga na nimemshow last warning. Kuna ngoko na nidai na simuoni. Kuna poko na uliza mbona misi muombi. Na nko mafuta na una two mobile. DJ usi scratch awoni una two mix. Sister yako flatter na unacheze chini. Big Batty girl anadunda na mini. Real wagani watu wengi waniamini. Scene after scene, sema vipindi. Kuna jeshi ya bombe na siyati wa indi. Ringis na ngwero pia leo wakonditni. Seti yongwelo hapo mbele ya mabiki.
Die for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need tu zitoke tu mdagla kalamba down. Jezi miangusha team.
Bono.